yande jeni terminta chapantati studio kalangu habaru je fulfulde kori jawone modon habaru me fulfulde halan hala de caf kawono fete to enda geneve latino golodo fi ko darto ardangal kanyu e lamu e do fi ndena go be ngadi patgon do enda nyemey ko watta bal tati gam patte sembindinde mballondirol e faande yewtaru yade e sigilaji jojjinaadi e do fi ndena go e jonde jam enna ko dum lati noni nyalande itanande e do fi durduggal e jarol taba ko watta itadu fi chapantati go lewrume hande ndena ko dum wada e do fi odu kondan wi ama no himbe ngatto ko njoppa taba ka endan enna ko dum lati docteur Soumana Alfazazi halna en gacce ko jarol taba watta yewtere men pinnaande studio kalangu haltana halani laabi koƴaadi dow laawol laamu ƴeewolu faawara jondu kondani hara fi kullatere joƴƴinaaɗe ngal sarɗande sukaaɓe ɓe yonayi ɗum du kondan waddi ko fanne carɗo naani Aboubacar Siddiku o haalanan en fi on noon no yahra kori jañalli e moɗon habaruji ɗi enda ni min Soumana Amadou on ko janganta on yerno mbirnomi du kondan tawani hono jooɗo kaale e batu ko waɗa dow fi hokkugol sembe yahde e mballodirol ƴewtaaru kañum e tokkitaade hono sigilaaji ko waɗa joƴƴina e dow fi ndenaagu jonde jam e nder leyɗiɗen enɗan de caf kañum woni ko waɗi ɗum ɗo e ndan galle ñemey de caf du kam wonno fedde genève dow fi ndenaagu kañum e laamu bal tati won ko himɓe jooɗori ɗum waɗdi ko faani mbiyeteeɗo Louis Pasteur Moussongira hoorejo gonɗo ine de caf ɗo enda leydi Niger nani ko haaldurkeeto Abdourahmane
kile kewɗe de sarusuji gomnati noon na sarusuji kawjiɗi yewtinaki gollal neɗɗo no hi'a ko saɗor maji na bi en jaccere heppata neɗɗo no ardine sarusi wurto ardangal sarusi o warta haalana himɓe saɗor maji ɗiye hi'i nder ardangal ngal ɗume waɗa ɗume woni waɗaka ndenne arana majjunni ɗo leydi Niger ko tawaɓe nder ardangal komiti no ɓurto ardangal nde kawra heɓe natoɓe luttina ɗum en kalanaɓe du ko golli pirta ko e mabɓe du dow golle ɗen endan ko heɗa ɗo leydi Niger kanni woni heɓude fedde wodude andal keƴorgal har ko darata filla hakkillo fukkingo fedde nde du wawa haalande gomnati leydi laaɓi ide ni nawtorama waddan hakkillo fukkingo nden gomnati du durwa laaɓi ɗi endan tabbita
ses besoins sont accomplis.
Nani CDAO ka wonno hono hawrter leɗ jadiyan koje gonde bangi hirnange Afrique horebe leɗen enna kany gomnati enna kawrowi Kenya alangal endan towete fahande Accra galur lamor leydi Ghana ko be kawrdu ko nambe kalana do fil ko darto ko no tanda Mali denna won ko be koji labi kewdu ko darto hono Mali ton endan goke be bi Mali ittama e le CDAO tafon fawtinte faande dum fudun yey dum wartoy ciagal mundu faande ni horebe leɗen enda be bi hono ko watta ko tawe hono gomnati keso watte horeji gomnati laato hono neɗɗo enda mo wala e soge ragal kasenda du konda faande himbe fu gatte laatibe du konda hono himbe Mali fu tawe ngeddujum en gattama e le gomnati keso gattoyte on enda ciagal majjudu faande horebe CDAO be bi du konda wajibi horebe endan tinno e dow ñalande ittanande gam batte wadde cuɓaki leydi Mali ɗum woni février duɓinaɗe nogay e ɗiɗi ɗin endan nonno du kondan laatoytoɓe horeɓe endan fe goto muɗum en ngala lawol faware jondu kondan tefude laamu e wakkati on endan waɗoy ton endan Mali yardade yoppude ɗume kam woni jarol taba ɗum wonno ko joga hitande hikka e dow fidru duggol e taba nder duniyaru nenene kadi kono waɗi duuɓi capantati e nayni enda ko fahande ni fi tabaka enda na haale no ndaare no durudirte du kondan OMS kam won fedde leydi duniya hawjinde filla ko dartun jam ɓalli himɓe kañum woni ko resi ñalande nden endan ɗum waddi ko fande docteur Soumana Alfazazi goto e joguiɗo andal dow filla ko darto nawallaji ko nangoto buuce ɓiɓɓe adamaɓe omo andina en ɗo endan ɗume woni gacce ko taba wonno wadda ko Michel Dieji hoji waddanimi
ya plusieurs formes de tabac
taba si kewɗo wodi mbufeteka jarteka pileteka kamɓe chicha ko sukaɓe ummatore goni no jara le wakkati cakitiɗo tabaka hen noon fuu noon no wodi baasi ko waddanta jaroɗum on yaade nimɓe ɓadiɓe ɗum ndenne taba hitande fuu kam woni sababu maydeji ko watto nimɓe millioji jeetato ko millioji jeɗɗo ɓen fuu no yaroɓe ɗum noon million ɗon goto oɗo hana yaroɓe ɗum non. Taba kawon sababuji nyawuji iri laso e tati e nyawu seere sappo e tati. Seni jaro taba no wondi e nyawu to fuu iɗum walla nyawugo sanne. Wawtu gondo taba kan waddantaɗa neɗɗo nyawuji ɗi neɗɗo wurtatako nder mum. Ka non ko hanni woni neɗɗo wurto jarɗe muɗum lawka kamɓori.
Nonni hono hokkoɓe habaruji wonɓe to enɗan région mo Zender Maradi Difay Agadez laatiɓe no gollude studio kalangu kayndu kawreto enɗan Zender gam batte waɗnede jande e tindi hokkude sembe e golle mabɓe ɗen enɗa gollal kokkol habaruji needi ko tawa nder mum e laabi kanɗe tokkede ko golle ɗe fondi to. Alassan Abdou kañum woni jaaɗo jangguinoyɓe on enɗan kandu woni kawjiɗo kokkol kabaruji studio kalangu. O nani ko a haalni Mamma Ada bandimi taɗo e nder jahangal to enɗa.
La formation même en tant que telle est
basée ekkintinongal e hoore mum tuuga kina do filla gollal hokkoɓe habaruji no yaroto. Ɗum waɗi komin mbi seni nimɓe ekkintinama do ko'e haalaji kewɗi faamude ɗume woni suudu habaru nder nimɓe tefugol habaruji feɗɗum fuu no faamana. Ndenne gatta nder gollal hokkugol habaruji no kujjum non ko nimɓe ngala no gollira e mum. Kanƴum waddata wagtugo rafinaral hakkunde nimɓe da ɗume woni hunde ko hani ɗowtanede e ɗume handi haalede ɗume woni haala haalede. Ɗum saabi ko hande miɗen jiɗi hokkoɓe habaruji faamude iɗum woɗi e ɗowtanade laawol gollal hokkoɓe habaruji no yaroto nder nafakka golle maɓɓe e yaadu yeeso gollal studio kalangu e hoore
mum.
Nonne aɗa filla fa hande hokkude sembe yaade hokkoɓe habaruji ɓe enɗan wawa golle muɗum en keña nde enɗa ɗo galluñeme woni ko fa hande tindi goɗɗi to koɗɗan yettina timmina caggal balɗe nayyi koɓe gaɗi yewtereji e dow fi sembinɗingol gollal ngal enɗa gam batte kamɓe hokkoɓe habaruji ɓe ɓe paama noy hakkeji ɓiɓɓe adama yoltirte ɓe paama ɗum fa wooɗa. RJD H kañum woni ko ardi ɗum fedde hokkoɓe habaruji daraniɓe hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe. Noni fa hande ni mbiyeteɗo Seyni Yaye goto e ƴoyto enɗa dose wari fotti e oɗo batu nani ko haalni bandimi Salamatu Kadiri.
Pour un journaliste apprendre
ko habaruji ekkintinede do filla laabi kiite ɗuɗanta ɗum gam iɗum wawi hisindemin e laawal garagal yofugol laawal kolmin gatta nder komin bindata ɗum e nder komin kalta ɗum e hoore mum. Ɗum woni koro weltare am gam kujjum non ko haltana tan do filla laabi kiite. Hono ɗum wallatanana ɓe gaɗayi jande do filla laabi kiite misali minen nonni
pour ceux qui ne sont pas du domaine pour nous autres vraiment.
Nonni fa hande alkamisa o wonno ko horjo leydi men Niger Mohamed Bazoum hokki laawol hooreɓe USN kañum e fawarjondu hooreɓe janggoɓe université ɗen galluñamen ɗum fulle kolli pelle muɗum noon gara jiyama to gollude makko ton enɗa kuje kewɗe won koɓe jewdi dow muɗum yerno fa no mbiteɗo Alhassan e Fred Moulul laatiɗo goto e hooreɓe lekkoli ɓe ɗan haali dow callalol e makko kanko e fa hande tarnal Fouda Ahmed.
Min jaccake ko watta air goto do ko ƴewata laabi jandeji. Minen godi saɗara maji kewɗi gonɗi no korra jandeji leydi gaɗa. Kanƴi do woni no waɗa ko sukaɓe école gala no keɓa no gaɗa jandeji maɓɓe no handiri. Min kaldi dow kerol ko ƴewata fedde amin de ISN. He laabi nafoji janginoɓe amin gam kamɓen dow ɓe keɓa no ɓe gaɗiri golleji maɓɓe. Ɓe pondita fi jandeji mawɗi. Min giɗa min giya kala suudi cekke nder leydi Niger di. Hoorejo leydi woƴanimin aadi o haldan e kerol ministriɓe kawjiɓe filla jandeji ɗi. Kamɓen dow ɓe ƴewa no ɓe gatta ko fondittol waɗe farɓangere maɓɓe ko watta mosola heɓo dow saɗar maji indaɗi ɗi.
Nonni ɗo enna galluñeme noga e jeɗɗi wara noga e jeenayi lewru mai duɓinaɗi e noga e go'o hawrtere mawnugon waɗama ɗum ɗu ƴettanani hono maroɓe ɓe leyɗe Afrique hawruɓe e fahande feddeteede ɓillital maroɓe. Ɗum ndu kondan ɓe mbi gam batte ɓe ƴeewa saɗɗormaji ko tawa dow filla durgo e ley leyɗe men ɗenɗa kasen ndu konda ɓe ƴama yaade e hooreɓe leyɗe Afrique gam waddana ɓe hono dabareji ko watta ko tawi mosolo heɓama nder majjum. Sulemane Ag Al Mahamoud goto e ƴuweɓe to enɗa maalido inde RBM nani ko haalni bandimi tarnano Fouda Ahmed le hawrinde enɗa.
les éleveurs traversent des crises
drop en don kawra e chadale lati de no bala uji non ko alla jippini do nimbe sador maji burdi torrude be durobe du woni illa der dubu junay didi e sappo e didi warde hande be ngala lawol ummade leede mabbe nadde der leede bandirabe filade to durte be billake der mun sanne ko du fa hande dum woni idum beydoro yeso non sabe min ko hawritere de wada hawrutinde durobe leede meden fu mali Burkina, Benin, Niger, Togo, Mauritanie e leydi Chad e hore mum gan ƴewde laabi ɗi e tokkete e wadde ƴamɗe yaade to leyɗe meɗen heɓande ɗum mosala
pour s'en sortir.
Non non to enen sender du kondan hono kuje kewde latide mandinoje tariki sender no don no mujjintine no fuddite fa woda dum du konda hawrtere mawde wonde no darni gam batte kule tariki to majjata enen sender kany wonno wada dum e do ballaga GIZ latin du konda himbe leedi almani non ko hokki ko watta millioji chapande nay francs fa gam batte no kuyde na fondite der mun no tawadu konda fa hande hono suudu laamu damagaram nan ko fa hande biete do mamman laminu bra latido horejo fedde darnibe fa kule de ndan wujite fa woda halani Ali Keita Kormaccu.
Birni était clôturé par un
jirni hoggo mango howira dum do no dambugal ngal tan heppi wattanede jawdi modan laadi sobirde nayorange funnange no baade to biitedo barte jotto latido no nyibi toyte no wodi golleji mo'intinol nokku maande maccangaku kambe nyibol bundu chumma do to suudu laamido no wodi cuudi kasun koobe joyi mo'intedi hawtade e ko domo bebe o don godi na gonade no kojite mojjintinede e cuudi dekiraabe laamido wuro on hawtade e hoggo tariki mojjintintengo ankani no wodi kulle kewde gatteede gan tarifi amino miden kani jogitaade dum fondita
zamo une histoire donc il faut la restaurer.
Non ni en jotta ke jokkay e yewtal men pindula hande studio kalangu joni en dartna filla hono fa hande lawol lamu gol lamba chapande jeddidi ko jangol fawar jondu nogay lewru novembre 2022 e sappo e nay leydi Niger do en kany won ko jojjini hono cuudi sarya chardono sukabe be fotay dum du kondani gam batte ke ben paame no dum wontiri wonno ko fande Balkisa Hamidou Bandimi o yewtidi e chardo mawdo biyetedo Nani Aboubakar Siddiku no famina mo do fi on no yon yara
illa hitani uginere ekme jena e chapan e jena e jena leydi Niger joddini cuudi kite cukabe dume woni mana cuudi di
le juridiction
cuudi kite cukabe joddinama do leydi Niger sappo ene lewru ma hitani dubbe ujunere ekme jena e lasojina e sappo e jena lawol lamu leydi joddinangul hitani mun altol mun sappo e goabul kandu halino cuudi di endan gollem en gadiroite gol halidu fa handen kanabe tawede no hawjo golle majji amma dubbe sedda gade di puddi golle majji sai sador maji gon keba dum du waddi ko lawol lamu leydi gol wartira bulum laso lewru novembre hitani dubbe ujunaaji didi e sappo e nay dum singi lawol lamu leydi kesol gom luttina cingangol hitani dubbe ujunere e keme jena e lasojina e sappo e jena e kur dum du gan taykade tabbintina ko foti wi ede no gacce der ko cukabe gadi
palle mineur
bawde de cuudi kite cukabe di godi dum e woni gollal majji
le juridiction
cuudi kite cukabe fodde no lawol lamu leydi cingangol hitani dubbe ujunaaji didi e sappo e nay haliri golle didi kitotodo der majji fu halfina arande ni o hito o jukka gacce e cukabe gadi den didabel mum o darano hakke cukabe du ko watta hakke mabbe de denu dum do tano du laabi darantodi hakkeji mabbe fodde no dewtere kite leydi haliri datol joyi e chapande tati e jeddi lawo lamu leydi kawjingol filla golle cuudi didu wi'i ko kito todo filla cukabe o no wodi bawde daranade hakke suka der filla kite deni tawi suka o no wodi sadornam dan wawi hewtade mum deni o jukkam
en faveur des mineurs en danger
oye wawte limte hano suka mo sadarma hewti
terme de l'article 1er
fodde no datol aranul lawol lamu leydi cingangol hitani dubbe ujunaji didi e sappo e nay gan hawjade cuudi kite cukabe no wi'iri suka mo sadornam wawi hewtade deni jukkama kan woni suka fu suka mo cellal hejoray na mo laabi denakum kejoray na suka fu suka mo hebay mardi lobbiri cuudi kite didu cukabe worbe yaade rewbe e gadae dubbe sappo e jeetati kan en cuudi di endan kawji filla mu en
justiciable donc des juridictions pour mineurs.
madalla ɗo wonɗo habaruji mai fulfulde tili hannde sey mi wiya assalamu aleykum mbalanta jam wali
jirosein faya dolbel
mayne sorowa warde birnin gaw
kettine studio kalangu do radio moɗo
studio kalangu yaadu leydi Niger.